estilo del que quiero bachata.
Que le,
And you say I'm lonely, black and I'm it. I'm legit, me a spun a pin. 6 hours never suck to see.
Rosa.
waza 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 waza
waza waza waza waza
waza waza
Mm-hmm.